gmail.com.
Waleli la maume wa mano inga kutemwa fefye waba Lesana mkwa kupela pantunga walomba la suka Papita feo mweshi umo tuwa mwona fe mwachinja Mwatawa umevano mba wamo veneta bate mwano mutima Mushanga mashiwine fila yo mwala njide karika shinifye Mwasanga kuwa mite mwamwaluba mutwe kukona ifwele lotu mfwe Akasuba kawama fe kumubidiri ya ulimu mpepo Alechishinka chali afya pantubu fili mwevu le denseko Tafifule sifwa yo mutima iwe tafifula awe Tafifule sifwa yo mutima iwe tafifula awe Kasha fule po waku ila masambili logo Nchito tashimoneka Walyesho kupushinga takasanika oya Lesa hakuimia Kali walika nomba niwe kwana oya Fiali chinja niwe paya Walila venshi kushida wale chula Alando mfwe chikongo na ine pantusha ishiwa mutibe fofwaya Alaka suwa kawama feku mubidi nilia ulimu mpepo Chishinka chadi afya pantubu fili mwevu le denseko Tafifule fifwa yo mutima iwe tafifula awe Tafifule fifwa yo mutima iwe tafifula awe Mbembile mbeke leka mbembile mbeke
Tafifula
Tafifula Tafifula Tafifula Tafifula Tafifula